ZWAP.com.
Yeah.
Guru Nation.
Oh.
Israel, I got you.
K-Ani Music.
Touch not my anointed one, and do my prophet no harm. Steve Ho.
Unga kambe tuma utoni kwe saine abuye. Koma abuye, mwambalie amani sungaine. Nisonde ni menge ni tukwane iwe abuye. Abuye ne, liye amani sungaine. Viwame viipe, viipe viwame. Amani sungaine siniza avutika. Viwame
viipe,
viipe viwame.
A prayerless life is a careless life. Ambuye nitandizeni, nitandize kwa mai, nitandize kwa tuwana, nisafele mwene yae. Bless my hustle, na hustle ya wagai, timufinge pamos, monga left na right eye. I've seen darker days than melanin ya vuta, kunyumba njala mabius, nona mafuta. Betty flota mumans, maflat ni ya mianguta, thenu nyoze kanjito kanitandiza kukuta. A year ago, maheta wenze nununu, yes wani doba wenzo seka. Manje wani kumbwa walumfeka nyunyunyu, matrack yanga yango lila, chenyunyunyu. I can never be buried. I'll first of all kick you before I kick the bucket. With God I'm tight na flow monga carpet. That's why I don't care monga kame to mount.
Monga kame tuma utonikwe saine abuye. Koma abuye mwamba liye amani sungaine. Sonde ni menge ni tukwane iwe abuye. Abuye ne liye amani sungaine. Viwame vi
nilibeta emionyozana na wantu pif kulipe kuno mzafache na manu. Mavideo yanga siyo kamba pona kuwa wakamvela ni chosa wa madwala vifuwa. Pulling down syndrome ya vutako weti jesa wanaya mboluma wakakutako. Wofu na ufe mbwe udapwa ukaukako. Trasita Yesu mundu simu zako. Nobody wants to see you do better than them. Maybe makolo otherwise the rest in the same. Waja mafela wachinga vena mafela. Soon wazazi fela wandu wao watifela. I thank God for my life today. My style's Beyonce like the wife today. Fala chamba if you have nothing nice to say. Deep down you know ni murder if I come your way.
Saine abuye, koma abuye, mwambalie amani sungaine. Sonde ni menge ni tukwane iwe abuye. Abuye ne, liye amani sungaine. Viwame viipe, viipe viwame. Amani sungaine, siniza avutika. Viwame viipe, viipe viwame.
Managers, I got you. La Racing Team. Yeah. Mashup, where you at? Yeah. Solo Sub Fashions. Frymas Boutique. Kumesa Montana. Alina Sam Cheese. Guru Nation. KB Killer Beats, I got you.
Killer Beats Production.
ZWAP.com.